Buli muntu yenna ayagala yeetabe mu struggle. Mu kwetaba mu struggle, buli alaba ku mukulembeze Katumba aba musanyufu. Nera mu kwagala okuba omusanyufu, aba ayagala afune kafaana. Kati ekibuzo kye mbuuza, wabanga zenga mukyala mugobe oba mulekewo. Kubanga tuyina omuzungu kyayita gender balance. Omukyala wajjawe kubye naye ekifaananyi. Omwami wajjawe kubye naye ekifaananyi. Kubanga nze ndi wa Uganda, ndi mukulembeze wa Uganda, siri munnabyabufuzi, nti nina okubeera naani naani gwe nina okwekubya naye. Era kinuma nyo bannamawulire n'abantu ba media okulaba ng'ekifo ky'okwogera ensonga eziruma Abannayuganda Katumba z'ayogerako mwogera ku bifaananyi Katumba bye yeekubiza n'Abannayuganda abafunye omukisa omulabako kubanga kye mmanyi nammwe abali wano wetuva wano mugenda kuŋŋamba Mr. President Kaserefi kati abakyala mbagobe togamba mwewe muba mukola emirimu gyammwe abakyala mubagoba.